Oh yeah. Oh oh, back in the year. David, just like the record man Bizo. Instead of talking. Penda kwangu mi, ni ile hali ya life. Kwangu mi lime change. Wanakana marafiki, marafiki wangu wandani. Nilivu kuwa nazo, tulikuwa tukispendi. Saa kama nilivyo eti, hawani pendi. Utajiri wa maskini, demokrasia tumboni. Mkiwa nao happy, yani mkiburudika. Next one aku this, eti hiyo aina kazi. Ya mjinga tumekula. Siwezi kumwamini binadamu mwenye masiari. Lana mwamini Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Aliyepia nami riziki zake tuni sana. Wanaoku hate we, usiwape chance we. Wape moyo wape, kisha we so man. Pia waele we, uwape pete. Watu we mapepe, alafu juwe wana plan gani na wewe.
Man Bizo, instead of toka tize.
Why me? Name and leave your life, language is already normal. Mzela live your law, law excess. Wakuni safe, isi megori peke. Ila binadamu ni warui. Kama ni kudai long time, me nige die. Anipo ntwani mbali soni na I'm like pia. Anani rank me, maombi yangu ya mfikia uko lipo. Kama ni changa moto za life, ni anani safe. Nikiwa, kama ni live your. Naripi senti from my hoti boys. Thanks for my fans kwa kuweza kuwa support. Nime make it focus on narudisha shukran. Wali make show wakatha rao vigogo wow. Au, kibonzo, kibonzo. Na wakilisha internationally. Tizzy, UG, Tizzy, UG.
Man Bizo, instead of toka tizzy. Kama live me, sio kupenda kwangu.
Asubu na chuki kumbe wezangu wana hila. Panapo riziki yangu anataka kuizuhia. Mitego kuniekea, nikose kuelekea. Fomu kipo tezelezi weze kuendelea. Moyo natika nao, usoni surangenya. Sini kwa oslali kwa wakimandi tunipoa. Natege miasa jaa life langu mila songa. Ye mwenyewe ndo anajua vile nitaleka. Ubinafsi wa sokwe mtu ngedere wanamkandia. Nisije nikasema mengi wengine wakanchinjia. Kwa idoro zao chafu kabundi zinangopea. Nyumbani akilia tu moja wendo na
Mbizo, instead of toka tizee.